amani phelele mali sobuyela futhi thina sisebenze enye enye
Don't listen to the letters.